da da.
It's hype, put on the beat.
Wonder girl, tell me, ndio kigogo. Naomba tukutane kidogo. Kamoyo kanagonga kidogo. Kamoyo kanagonga kidogo. Naomba tukutane kidogo. Hakika nakupenda mtoto.
I don't care if you have a boyfriend. I wanna be your beginning, I wanna be your end. Me and you together until this world end. Forget away the flowers and the roses in my sand. Ooh, girl, me na we wa willy me, na we wa willy. I tufanye sirish, tufanye siri me. Sita sing pan yo ears na ubiri. Your pretty fresh skin, ni ile yangiri. I see you work hard for your money. Busy like a bee, oh sweet like honey. From the very first till like uta money. I wanna settle down with you, honey.
Wonder girl, tell me ndio kigogo. Naomba tukutane kidogo. Kamoyo kanagonga kidogo.
Pretty girl, lili ni tutapatana.
Kamoyo kanagonga kidogo. Naomba tukutane kidogo. Hakika nakupenda mtoto.
Pretty girl, lili ni tutapatana.
Eluku luku handle, eluku handle. Give me that chance, girl, nita ku handle. Umeni teka ga, I'm really humble. Give me lava lava, I'm really your lover. Shuka ukikata twende paka huko Java. Tule nyama choma tukiongeza kabia. Unapenda patu, unapenda kusikizia. Twende na mududo kaka ngoma sikizia. Kumbuka pale mwanzo ama papi chulo. Standard mapenzi yamekwenda shule. Nita kupenda today hadi fala stuke. Never worry girl, sita songa kule.
Wonder girl, leo mindo kigogo. Naomba tukutane kidogo. Kamoyo kanagonga kidogo. Kamoyo kanagonga kidogo. Naomba tukutane kidogo. Hakika nakupenda mtoto.
Oh Carolina, my Carolina, sweet Carolina, na 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 na. Oh Carolina, my Carolina. Sweet Carolina, na 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 na.
Kamoyo kanagonga kidogo. Naomba tukutane kidogo. Hakika nakupenda mtoto.
Pretty girl, lili ni tutapatana.
Panga. 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 Panga.